SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Sanad walba dalkan Australia ku dhawaad 9,000 oo shay ayaa lagu iloobaa tagaasi. Noocyada alaabta lagu iloobana waa kuwa aad u kala duwan. Haddaba dhowaan koob qaaliya oo uu ku guuleystay Glen Boss oo caan ku ah tartanka fardaha, saddex jeerna ku guuleystay Melbourne Cup ayaa ku iloobay koobkaasi taksi. Taksigaasna waxaa lahaa geedi xildiid oo sidoo kale dad badan ay u yaqaanaan John Wise.
Xasan, waad mahadsan tahay marka ugu horeysa.
Marka inta arintaanu aysan dhicin, xilliga ka hor taksigaaga alaabo ma looga tegay? Sidee nidaamku u shaqeeyaa haddii lagu iloobo alaabo taksigaaga?
waxa weeye xasan, marka hore in alaabo waa lagaga tagtagaa oo waxaa dhacdaa mobile ama boorso ama waxyaabo yaryar waa iska dhacaan oo marba laga tagaa. Marka waxa weeye darawalku inuu niyad fiican sameeyo oo uu maxayday la xidhiidho customerka, hadduu customerka waayo waa inuu baseka geeyaa si uu u gato waajibkiisa iyo shaqadiisa professional ahaan.
Waa garta, marka dhowaan alaab qaali ah taksigaaga lagaga tegay, alaabtaas maxay ahayd, yaa uga tegay, sidee wax u dhaceen, goormaysa ahayd?
Waxay ahayd tani intii aan taksiga waday, sidaan kuu sheegay, muddo 20 sanadii ugu weyneyd noloshayda. Wixii isoo martay ee taksi lagaga tegay waxayna ahayd November sanadkan, markii Melbourne Cup-ka uu wii ka hadhay, ayaa ninba waxaan kasoo qaaday Sydney Domestic Airport-ka, wuxuu noo socday Hotel City da. Markaa waxaa dhacay saddex boorso watay, saddexii boorso gadaal baan ku riday, maran gadaal ku rideen hoteelkii tagnay ayuu laba la degay. Markaa wuxuu ku ilaaway mid, markuu mid ku ilaaway ayaa waxa dhacday anigu mabaan eegine, isna wuu degdegsanaa, mala client waxbaa sugayo faction waxba lahayno, busy waqti busy ahaydo wuu la degay labadii boorso tikalna. Anigu gaari kama degay, isagu baaba xidhayba albaabkiina wuu degay, wuu la degay laba, mid buu ku ilaaway. Marka waan socday cabaar, markaan socday baa markii dambe customer kalaan qaaday, waxaan arkay boorsada inaanu lahayn uu ninkii ka tagay. Anoo meeshii iska fadhiyoon isleem xayday maxaal yeesha hoteelkii ma tagtaa, ayaa waxay soo wacay taksiga oo nambarkayga ka helay kamaradda ama wixii dee call by sida u heleen iyo magacayga way hayaan. Markay soo waceen ba waxay yidhaahdeen alaabta ma lagaga tagay, haa waan hayaa baan idhi. Okay, nambarkaaga ma u gudbinaa bay yidhaahdeen customerka, haa waa u gudbin kartaan, why not. Markay u gudbiyeen customerkii ayuu soo wacay xaggee joogtaa. Marka anigu waan yara fogaa Paramara, meel u dhow baan joogay. Marka waxaan intaad ku imanaysaa wiilansan traffic, marka la eego waxaan ku imanayaa maybe about an hour. Markuu anagu kasoo wareegtay xoogay aan yara raagay because traffic baa jiray, anu moogi markaa waxa borsesin ugu degdegsan yahay, waxaan xaari uu sidan u yahay. So wuxuu yidhi intee soo socotaa msabi, waxaan kusoo jiraa anugu tunnelka freeway. Wuu yidhi okay, markaad hudeelka soo gaadhay soo wax. Markaan hudeelka frontigiisii soo gaadhay waan soo wacay ninkii, waxa weeyaan isaga oo 200 mitir kana soo shiduuday. Marka hore waqtigaagaana bixinaaye, markaa isagoo 200 sidaa u flash garaynaya oo dollar ayaan ayuu ana. Markaa boorsada gadaal bay ku jirtaa, weli mabaan furna ma ogi. Markaa soo yidhi maxayday $200 waa tib, mitirkana mitirkana wuxuu ilaa $100 saar buu yidhi kan maxayday f boska. Markaa saan yidhi oh thank you very much brother, waan mahadsantahay oo ni fiican baata iyo gudma iyo maya good tip. Markaa soo yidhi boqoska waxa ku jira ma garanaysaa, masaan ma garanayo waxa ku jira. Wuu furay hortaydu ku furay, waxa ku jira 3 trophies oo Melbourne Cup uu 3 sanadood oo kala duwan ku guuleystay, oo kiiba malaa qiimihiisu yahay 10 million.
Waa koobabka Melbourne Cup tartanka fardaha
uu ku guuleystay. Markaa ninkan magaciisa markii dambe gadaal baan ka ogaan doonaa, waxaa la yiraahdaa Glen Boss. Waa 3 times Melbourne Championship, Melbourne Cup Championship ayuu ku guuleystay. Ma garatay?
Waa gartay.
Markaa Glen Boss gadaal baan magaciisa ogaan inuu ninkaa isagu yahay. Waa chookigii markaa faraska ku guuleystay, waday 3 sanadood ee kala duwan sanadaha hayaan anigu ma hubo. Waa la yaqaanaa well known waad nin uga caana way Australia ma garanaysaa. Marka dambe maxay ahayd markan boorsadiisu qaatay ayaa koobkii uu ka soo saaray uu tusay baan inantii hotelkan ku dhisay sawir ma naga qaadi kartaa telefoonkayga aniga isaga. Sawirkan la galay, sawirkii markan la galay, markaa sawirkii baa trading camp-kan u diray iyo iyaguna channel 9-ka u diray markaas ay yiraahdeen ma maxay day in ninkaa ma noogu yeeri kartaa. Markaa laba cisho dhowr cisho koor wii gamekayna soo dhaafay bay ahayd ayay ii yeedhan channel 9-ka trading camp-ka markaa interview geen layga qaaday aan ka sii daayay.
Waa garta marka wareysi baa lagaa qaaday, joornaalaha lagu qoray. Teedin kaabku waa qolada taxiga aad ka wadid, iyagu doorkoodu muxuu ahaa, maxay ku dhaheen?
Waxaan idhi dee anigu maxaad shaqadaydi waan gutay, waajibkayn gutay, was the deal. Markaas yidhaahdeen waan ku hagaajinaynaa bay igu yidhaahdeen we look after you. Marka look after you gii waxay noqotay un dee 500 oo gifti voucher card or visa card. Marka it's okay de waxa ween anigu anyway anigu waxaan aad proud ugu ahay inaan maxayday as a driver and oo shaqadiisu gudbay professional ah inaan arabti amanada hayda gaariga laga tagay inaan celiyo taas aniga sharaf weydiya oo community gaana aan u soo jeedinaya magac iyo sharaf.
Waa gartay Glenn Boss marka uu ku yimid oo ku sheegay inaan alaab qaliya ahayd isaga maxaad hadal loo isdhaafsateen muxuu kugu yiri muxuu maad celi
wuxuu igu yiri noloshaydaabad badbaadisay you save my life.
Waa garta muxuu la jeeday markaa
wilka wuxuu la jeeday macnaha haddaan saddexdan koob ee dahabka a waayi lahaa noloshaydan waayi lahaa buu yidhi.
Waa garta marka sheekadaas hadda maxaad ka barata adu wixii hadda ka dambeeya waxaan isleeyahay tartamada fardaha aad baad u daawan doontaa.
Maya wallahi waxa way xasanow dee ammaanada horta dee dad muslimay nahay ammaanada una qofkeedii qofkii u celisaad lahayd waa waajib diiniyan akhlaaqiyan insaaniyan wax kastaa ma garanaysaa. Marka anigu intaasaan barawd ku ahay aan aad ugu faraxsanahay intaa waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan communityga soomaalida ee Australia iyo Melbourne iyo Sydney iyo meel kasta aan idhaahdo in waa dee aad iyo aad baa maxayday ugu mahadsantiin saa iga daawateen. Mida kale waxaan kaloo halkan aad uga xumahay tacsiid degdeg iminka la ii soo sheegay inaan ka baahiyo nin Axmed Gadla lagu naanayso oo Sydney ayaa dhow iminka ku geeriyooday Sydney. Marka dadweynaha Soomaaliyeed waxaan iyo ehelkiisiiba waxaan uga tacsiyeedaynayaa geeridan naxdinta leh.
Kaasina wuxuu ahaa geedi xildiid oo John Wacays loo yaqaano.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.